warbixintan ay wada diyaariyeen hay-adda yunesco iyo sutaga warfidyeennada caalamiga ayaa bixinaysa sawir cabsile oo ah khatarta ay la kulmayaan warfidyeennada ka warrama arrimaha deegaanka, taasi oo u dheertahay khatarta ka imanaysa kuwa diida iyo kuwa shakiga ka muujiya jiritaanka isbeddelka cimilada. Guilherme Canela waxa uu madax ka yahay qaybta xorriyadda hadalka iyo badqabka warfidyeennada ay hay-adda yunesco ee qaramada midoobay.
The most, let's say, concerning data is the overall result that 70% of all the journalists interviewed.
Xogta ugu walwalka badan ee natiijada guud waa in 70% warfidyeennadii la wareystay ay noo sheegeen in marka ay arrimaha deegaanka ka warramayaan la kulmaan ugu yaraan mid ka mid a noocyada gacanka hadal, kaasoo aad u sarreeya. Daraasadda ayaa lagu saleeyey waraysyo lala yeeshay in ka badan 900 oo wariye oo ka warrama arrimaha deegaanka, kuwaasi oo ku kala sugnaa 192 dal muddadii u dhaxaysay sanadihii 2009 iyo 2023. Daraasadda ayaa muujinaysa sare u kac aad u sarreeya oo dhinaca weerarada ah, waana wax ka badan 45% sane ee u dambeeyey. Weerarada waxaa ku jira gacanqaad sida jirdil amaba xidhid, in la dacweeyo amaba in dhinaca internetka laga hagardaameeyo. 15 sane ee lasoo dhaafay baadhista ayaa lagu ogaaday in 44 wariye la dilay, 39 kalena la xidhay iyagoo arrimaha deegaanka ka warramaya. Waa kan mar kale Canela.
Of the 44 killings, in only 5 cases there was a judicial decision.
44 kan la dilay keliya 5 ka mid ah ayaa go'aan maxkamadeed laga gaaray, marka ma aha in tirada dilku ay sarreyso oo keliya ee waxaa sidoo kale sarreeya wax ka qabasho la'aanta marka laga hadlayo dilalkan. Canela ayaa tusaale u soo qaatay dilkii Dan Phillips oo ah wariye u dhashay dalka Britain, kaasi oo baadhayay nabaad guurka lagu sameeyo keymaha Amazon. Phillips ayaa helay hanjabaado in dil loo geysan doono ka hor intii aan la dilin. Booliiska dalka Brazil oo ah dalka ay keymaha Amazon ku yaaliin ayaa dhowr qof u xidhay dilkii wariye Phillips. Canela oo sababta dilka ka hadlaya ayaa yiri,
First, it shows that journalists are reporting more on environmental issues and therefore probably,
marka koowaad waxay muujinaysaa in warfidyeenku ay ka warramayaan arrimaha deegaanka, taasina ay ka cadhaysiinayso shirkadaha waaweyn kuwa ay doonaan ha ahaadeene, marka kadibna ay tan oo kale dhacdo. Intaas waxaa dheer, ka warramidda arrimaha deegaanka waxaa micnaheedu yahay in deegaano fogfog u wariyuhu tago. Warbixintan lasoo saaray ayaa muujinaysa in warbaahinta aan dhaqaalaha wanaagsan haysan iyo wariyaasha madaxa bannaani ay yihiin kuwa arrimaha deegaanka ka warrama, arrintaas oo ka dhigaysa kuwa khatarta u nugul.